Ha, kweli kweli, ukifanya vitu na bidii utasikia safi zaidi. Professor Walter, Team Up Music Empire. Producer Navi, UG. Nilikutana suba wangu kule Dar es Salaam, tulizalili kuzo familia duniani. Aza aza watoto, hebu tusikie mafunzo. Kama mzazi nina somo hapa hivi punde. Tega sikio na hata vile kumbuka vizuri sana. Mazoea mabaya utachapa hapa viboko. Tembea nyato nyato tanipata hapa nyumbani. Mbona unasurura bila mipango maalum? Pigania na moto tanipata hapa nyumbani. Wapo unaishi kuwa moto dare sana kabisa. Tia bidii katika unachofanya. Kila siku mawazo mengi sauti menipa. Lutino man yellow jone aol. Tere time ni ding utapata kiboko. Tia bidii katika unachofanya. Tia bidii kila unapokwenda. Tia bidii kote hapa duniani.
Wait a minute. Who are you?
Ni kweli watoto wangependa mafunzo nyumbani. Kama mzazi ebu tufunge virago hivi sasa. Tabia za watoto zimebadili vibaya sana. Lemono wajeni, children of future. Ponyo teno teakere, enda kuna michezo. Ponyo teno bedi waro katie kindano. Latinko bedi ma, kubedi gen, katie gange. Ma genki wara, lunyuru na mea mara. Gen miyo yada tamjad, ma beja tira tira. Mana dogo ya cho, ma chunki wye kene. Tambera moko kena kena, ana tuanda cho. Pego makemo anjala, romudong chopu ne. Chel chala pa, ankara tuanda cho. Achol pipa de, muna igire gang chuajar. Jimmy ni mkaile ba, lipai aspai. Achel chala pa, ankara tuanda cho. Ponyo luteno tek, mirwa ripchik. Luteno ya nyimwa, mirwa lupchik. Kapewa ponyo jan, wabala nyimgi. Wan luteno bene, mirwa winyu pony. Where we could pony a nyime logo ni THE in Miero wa wodano Kachela chel Twin me timu kicha Kachela chel Where kwa peki dano Kara chel
Yeah, you're tiyan on wa And in the phone you matea mo me a bobo Yeah Pick up the Navi bro Yeah